I seen it on the map. Sean Easy and son, we get beat. Your juice up.
Nilegi update. I swear, Baba wrong number.
Baba wrong number.
Nasimu haina party. I swear, Baba wrong number.
Baba wrong number.
Sina bari na, nige malapa, nige malapa, nige malapa. Sina bari na, nige malapa, nige malapa, nige malapa.
Nilegi update.
Mama weni Pepsi, squeaky fridge la Coca bwana. Namba siyo pembe za ndovu bwana. Kuksa wawe na azwa wana mana. Bahari sikuwa mishu kwa kisude. Icho kidonge sinifunje. Ata chumvi ni sukari kwenye mboga. Leso machozi ya kitoka. Don't talk me loud. Kuteleza inatokea. Don't talk me loud. Kuteleza inatokea girl. Usinizimia data. Data, data, data. Usinizimia data. Data, data, data. I swear wrong number. Nimeji update. I swear Baba wrong number.
Baba wrong number.
Nasimu haina party. I swear Baba wrong number.
Baba wrong number.
Sina bari na. Nige malapa. Nige malapa. Nige malapa. Sina bari na. Nige malapa. Nige malapa. Nige malapa.
Nimeji update.
Simple, let me talk to you. Ulivo umbika na komesha bala. Ulivo jazika ndo kisangana. Sana na kiuno hilo bambata. Unawakada, unawakara. Yani pakara, ulivo sexy mama. Nadata na dimples, mikose. Nizile za recross, ni boss. Yani baby, wendo lady. Manifanya dele mina pandwa mi daddy. Ninyonge widi, tucheze dede. Tuge ni baridi nile mshe dude. Nimeji update me every day. Nikubembeleza tu kama slay. Misitaki vipapa, vinuka kwapa. Vindege malapa, japo miso papa. Ila weni super. Sina mapene, Johnny kushone. We unajuwaga mi mwanome masine.
We unajuwaga mi mwanome masine.
Nimeji update. I swear Baba wrong number.
Baba wrong number.
Nasimu haina party. I swear Baba wrong number.
Baba wrong number.
Sina bari na. Nige malapa. Nige malapa. Nige malapa. Sina bari na. Nige malapa. Nige malapa. Nige malapa.
Nimeji update.
Ay 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 ay. Nige malapa. Ay 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 ay.
Nige malapa.